Umfanekiso wesishiyagalombili. U-Abraham wayeyinzalo yomndeni kaNowa. U-Abraham naye wamlalela uNkulunkulu. UNkulunkulu wathembisa ukuthi u-Abraham nomkakhe uSara babezothola umntwana. Emva kokuba sebebadala kakhulu u-Abraham noSara bathola umfana. Umntwana bamqamba ngokuthi uyisaka. UNkulunkulu wathembisa ukuthi enzalweni kaYisaka kwakuyovela umsindiso wayezosusa izono zabo bonke abantu, ngisho nesakho isono, nesami.